All right. You are listening to WRIR LP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo. My name is David, a.k.a. DJ Dowdy, and I've been playing. I promised some more new music today, so let's play some more new music. Let's hear something from the new CD of Defao, who's now going by the name of Jean-Jean Defao as opposed to Le General Defao. He has a new CD out called Anytime, and we're going to hear a track off of it called Na Konzemba.
L'homme fort de Nairobi, Colin Wanda ya Milen Amouli, Elikaye, Bombongo na Lyon, Dieu et Dingwe na Bruxelles, Michel Ochudi na Libreville, Safi Ilonga ya Ilo, Gabi Zaba, Anto Baja, Na Konzemba na Esengo Bolingo na Gaya Sika, Na Pesa ki amibeko lobomba na motema, Sanduku mwana mama pole wanga Eme matos matalatala shopper pole wanga hey. Nandenge mokile kokende Bolingwa papa Etona na motema Nako ya kokachwa papa Honorable Basha imbi papa na Elohim Bolingo nalinga kayo amini Tala nengo komiko Yoli mwenga iloko la molinga likaya Papa Loko la mafute nyangwa mbila moto Bolingo na yo yeto nimeke Bolingo na yo yeto nimeke pole wanga
Resoro chimbalanga fungo na skandinavi
Loko la Babwa kaka makasa kwanga na fuluwe Yo kwa kinga hii mwana mama
Ole
Yo kwa kinga hii mwana mama
Wanga
Cheri konko
Nokola
Na luanda
Mwinde eko pela kamile na muli Yo pelisimo temananga pole Yo pelisimo temananga wanga
Jise kalala
Lokola
Mwana mokeba fini kaka na bulangeti Na fini kibolingo na yo Na mote malanga
Kalalelo
Ndenge yoko miko salanga
Papi olito
Nzembo nanga Eko mia monotoni Kaka mpona bulingo yo pesa nga ya Sanga ya dingwe
Nome alira
Lokola Pare proshaka moye mbizembo Lelonga mpena kure proshe bolingo nanga Ukwa yo salinga boye
Francis Louis Ogi Luna,
Venika Kelani, Grignon Kikoko, Bocarol, Egetouye, Colonel Elamo Bolungé, Ange Kalou.
Je sais pas d'ailleurs, quoi, puis Milena Mouli, il
partir, moi mirage à bout papa, mais la nana chibou, inspecteur et condé, mais la maladie, son excellence adresse à nous, mais la banasa mercena cotonou. C'est la
Josli Azama, la cache.
Pourquoi pas ça comme un thème moto? Bonheur, cacao. pesaka lisusu motema ya moto Malheur Baudelaire kuye na ye
Yo pesaka motema ya moto Isembo e Kaka yo pesaka lisusu motema ya moto Basie
Willy Tembela e Unité centrale Violette Moulana Mamet Yondo Emile Baye
Yo amo lingo Solo yo zali kameleyo Bole kuyena Lelo yo kami multikula
Yo amo lingo Solo yo zali kameleyo Yo amo lingo Kupa yo zanga kule dorishi
Lobi yo zala kasuri yo levre
Lelo yo kangi kole
Mariana Congo, La Tortura, Papi Kassassi, Toto Anderson.
Calcule la mathématique et bandaka na chiffre, c'est rotina ne.
Calcule la bolingue et bandaka sa na chiffre, nini.
Tome la kosa la vla et bimwa l'ikola l'okola neke.
Tome la kosa la bato et chola l'okola mbisina e bale. Tome
la kosa la bakise de kisa kape bato ya bakono.
Diego Musique L'hymne national Alex Fumonsi Zachary Bababasue Le Mola MTH Pablo Fashion
Oh Butler
Salinga Mabe
Salinga Mabe
Salinga Kulo
Bole Kuyena
Salinga Mabe
Salinga Kulo
Salinga Kulo
Bole Lisinga Lokola Bebe Amoke Maina Misa Etangi Lokola Motatu Mibi Kedi Na Moto Yakoni
Bole Kulo
Salinga mabe
Salinga kulo
Oh papa mukelenge
Salinga mabe
Eme salo
Salinga kulo
Opesi na bolingo sima Pakoli angoli sosu machacha Motindo nini na kwanza motema Bole
Mataka nyoso Fuzoli na kupangle bole
Salinga mabe
Salinga kolo
Maître Vincent Gomez yo
Salinga mabe
Simplice batayoka
Salinga kolo
La banza ki azalaka na ya bon chauffeur kuyena Zoka yo zalaka na ya bon samaritain chéri Ote akana ya batongo kumba motuka bolingo koyebite Lelo yo me nina na ngoma ya maina me, sheri
Tala bolingo e baluki ne bale ya mangando
O salinga mabe
O salinga kolo
O amire ilo le kunda yo
O salinga mabe
Metre bito ven yo moyo
O salinga kolo
Chéri, écoute petit foyer de tes savalingo na yona makila mangai.
O salinga mabe,
salinga polo.
Mais c'est la mer qui est golondeleyo.
O salinga mabe,
sasu yo Solo bisadidi Papitoya Joël Masirika La Duchesse La Die Sobe Son Altesse Aimé Bouanga Et Celta Chuba Chuba L'honorable Jean-Philbert Mabaya Aziza Bassambi Jancy, la Libanaise, Fondation Lissalissi, Président Gabin, Saturne vous dit ça, Willy Mosaïzi, les barons, Planète, Élégance, Sécuidence, Birvier à Petit Naïe.
Le silence est comme l'embauche des mille métamorphoses. Maman, maman, et zanga de konabino, et zanga yo, noana nabino. Dengena biso ya famio Souffrance en boca Bon gona woutine transformenga Yangona komi loko la fou Naza zombite Naza monstrete Bodi melanga Bon go desalinga bongo
Foulenga,
Playing some newer music. That last track was from Papa Wemba's last CD, Maître de Colrumba. He's got another one coming out soon. That one came out in 2014. That was the song Metamorphosis. And before that, Decim Wesse from his double CD from 2012, Le Maman's D'Abord. We heard the song called Chameleon. And we started off that set with Defoe from his new CD, Anytime, the song Na Konzemba. Support for WRIR comes from the Maudlin Center at the University of Richmond. Ticket information and the Maudlin Center's complete schedule of events can be found at maudlin.richmond.edu. And support for WRIR also comes from Proper Pie Company, offering New Zealand-style savory pie, sweet pies by the slice, and a soup of the day. Proper Pie is open Wednesday through Sunday at 2505 East Broad Street on Richmond's Church Hill, and anytime at Facebook/ProperPieCO. All right, let's see. What else can we do for you here? Let's hear about another great program here on WRIR before we get back to the music.
I'm Amy Goodman, host of Democracy Now!, your daily grassroots global news hour. Tune in weekday mornings 8 to 9 here on WRIR, Richmond Independent Radio.
Okay, let's play some more music. I told we had actually somebody called in, and I'm honored to hear another DJ is enjoying this program a lot. So thank you, Jeff, for your call. I appreciate that a lot. He wanted to hear more new music, and I am a man of my word. So I told him I'd play more newer music. So we hear something from Christian Lema's CD from 2014 called Il est temps. We're going to hear a song, and this is appropriate, L'homme de parole, or A Man of His Word.
Trésor Chimbalanga, oye bisaye, azara na mawanangate nsuka kosali sangate. Pomo pepe, ezana makolote, meko makisika nyoso elingi. Oye bisabango, il est temps, bienvenue makanga, la paix. Juju mwanga le véritable playboy. Ike banda le parisien, ya pati basilepo. Mwana chante
Mwana salanini ye Na kumi na mpasi ye Kiki tianga niyo karebo Lingwele kimawa Mwana salanini ye Na kumi na pule Ale mpukulu yo karebo Lingwode na polipe
Zanango wenze ya bitulate Sabena wanani Champion mbendre Ale libo lingo ya sabi malasa
oh. Serge Mabiala
Papa ye ye ye
Roger Bokana Yoka il est temps
Ola kakanga lo pango Vraiment na senga yote O prometa kanga Maserati Na bonde la kate Manda vila ka Na zela nsepere nouwele
Papi de fen
Soki mpeba futu Ma statika delire
Doto nzanga Blaise mokoko
O prometa kanga Toko mona President Obama Yebisa kanga toko tambola na plage ya Miami Trésor en Chimbalanga L'homme de parole Mon ami devient sa père N'absence nanga Ce qui fait pas à pompier Menga na yebide
Nanou nzongo Chantal Ndombe Mas Moussamba
Ya 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 ya
Grace Mbizi La sexy Samba farme na moleri roe
Bouboule c'est ça
Oya vima grand prêtre Na masolo en sapologie Akuta na kana fata kimbala Na didye nzongo Badoki sa ye kabesa Trésoré chimbala nga temwe Trésoré mpembele Ma micho kayembe Trésoré chimbala nga e Abesa konsey Mvwata kumvwata e Eza na bakolo na yango Zalaki kadiman kula mambo ampe sa poule Ndele papende lansa penstre for senyar kosaye
Ki malela?
Kunzilele mpapa wemba mpeti rosi Nde ampe sa poule lele mpate la sa balanda Mpapa sheri monto bamba mbina dama
Landri bilombi
Esperanza fula modo ko Jean-Franco Ferré Naleli maître Churamboma
Didi Mumba fou parlement
Kobi Bokende Rikingende Yvan Pela Naleli Wapio Mosika Nabondi
Nonongando Papi
puis les autres. Alicia la Blanche Neige, la fille à papa, Beauregard, Papi Massita, Patrick de Panama, Jacques Moulele, Lig Moulamboula, Tonton Ndombe, Sonny Chilumba, Trésor Béa, Nancy Gumba, Iguet Kapangala, Awa Jalo.
Naleli, Trésor Ntimbalanga, Musika Nansuel, Sanfe Malasa, Moninga Pichu Lankota, Chacho Pipo d'Atletico de Madrid de Royoka.
Petit prêtre, mère grâce, Matona, la fille à papa. Clary Matomessa, Konoposte, Saint Petit Kaluji, Wasambia Kota, Théo Bamana, Yoka Bino Sukuma.
Allez,
mon
colonel Toto.
Allez, mon Salawa.
Evariste Moura, mon colonel Kasungo da Silva, Joël Malumalu, inspecteur du boule.
Allez, bonanini, 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 bisata bonsana moko. Ah, vaïno, tobi pesana mondele, moino, moi, moto, moino, tozoke la boko. Ben, boko,
Richmond,
boko na toto na melele.
L'empereur Tchatchouma la Kachogi, tu ben, tu vas sous mon thème à Paola, tu vas sous.
Nuit et jour, je pense à toi, je suis malade.
Oh, t'es singa les supérieurs.
Oh, toute la nuit, je ne songe qu'à toi, pitié.
Oui, Betou.
Ta beauté, ta façon d'être, me donne envie de te dorloter.
Jean-Pierre Loukoussa.
Oh,
Barrage
Tolangwani à la folie Bateau
Tito Corayo,
Laetitia Santos,
incomparable,
Noéla Badadino,
Yahweh Akelayo, différent, Lolenge Abanchenouo, Anawio,
Nakukate Nasangayo, Papi Kake, Paul Kalamba, Luigi Pamba, Motema Nathalie. Le grand prophète Noé Masikatenga Jacques, Maman Odia Francisca, Tonton Kolobise, Geniwara, mon colonel Abiana Kibotense. Président, bienvenue Matenda, Godé Muntu, Coco Ruben Larouben, chef, Odino Tanto, Papi Bonjala, Omar Kake, Excellence Alain Akwala, et Honorable Gaïtan Kodia, depuis Ponto Label. Excellence Youssoundou, Sénégal, Alain Kassongo, les titans de Nantes, Yvan Moussongo et Claudine. Joseph Profa qui s'est mis premier, Laleli. Dumbala Koloba pièce.
Papi Kake yo Soka Parale Noyo Minsoto Yemi yo
Elvis
Yo Soka Papi Kake
El Salse
Yo Soka Papi Kake Parale Nino Papi Kake Elvis Salse Europea Seigi
Chango Nzola Kisombe
Poli Monaka Papi
Eric Lusakweno
Abazaka yo Kake
Udo Ntonta
Maifute Naka
Eyo Kachala
Jeno Mango Yaya Yabilo Kake Jeno Mango Wadetu Ajitunga Papala Aisha Kake
Noko Didier Emoa Arsène Difuidi, Edi Londona, Bino Makambu, Abana London, Tupi Kaluji, Ike Mukeza, Tode Mbenta.
Pense au fait que tu récoltes ce que tu sèmes. C'est la loi fondamentale de la vie. Et personne ne peut y échapper.
Bino bon fêté, anniversaire de naissance. Nana Zozela, Oye Oya Koufanangai, Bobibilia et Lobi, Mokolo ya Liwa, et ça li important koleka, Oye Oya Mbotama.
Atika la jamais qu'on fête anniversaire à naissance na ye Atika la bisa ye Fête ise moko ye Yali wana ye Pona krasia na yango ye Ndeto kozwa bomo ya seko Na mokiri ya sika Ma ma ma
Tango moto ye akana mokiri maninga Aye magate avenir na ye pangu na ye Ako sala, bomo inaye pasi topi sengo Oyo ye ako vive, soki ako zala moto mabene, toma la mungu Maso ye kwe banaka se, mokolo ye liwana ye Mokolo ye liwaye, mpona moto nyoswe Oyo suka na bilan, awana mabeleo Maka moto malamu Mejijema ya solo e Jali ya yawe Mpoya jali verite Mbavwana ye nyoso e Jali ya sebo e
Mama pesa kinga Datananga ya nesos Yali wananga A pesa kinga iteo Mokolo na kokufa Ngai moko na yebite Soki par accident Tona meto al hospital Koza na koyeba Ezo ti nebiso to zala na bobanya
grâce, des vertus. Alors pourquoi suivez-vous Jésus? N'est-ce pas? Et comment malatin ou yashuka qui basal na l'okuta baroyen en combo yankolo? Bango et basse bakoumou. Bazali quoi appauvrir un peuple qui est déjà si pauvre. Bajui, peuple congolais batanyé en otage spirituel. Les années locomoko inacceptables. Les mains qui aident sont plus saintes que la bouche qui prie. Le vrai temple de Dieu sur le cœur humain, ce n'est pas là où nous partons prier.
Sanaka ete liwa e jalaka mo Moto nyo soe Alingi se omera loto E jali pamba teo E jali pamba teo Pona nzambe Atia na mitema ya batwe Ponse l'eternite o Nzambe ya salaki moto te polobi ya kufaro Maswe kwe banaka se Mokolo ya liwa na ye
Tange koma, bisika ya bate fio Toko mako kendene, kola kisaba mbongo e Ba voiture pe bilamba, ba bote na biso e go Masi bako lula, mibali ya batongo Mibali bako ya kozwa, masi ya baninga e Toko sana kake, ndeko ya kufi Ile te koma nu Asiye wana lelo alalie
Alalie, alalie Alalie, alalie Oh, moko nako kufa Manani bako lelanga Botika na mile nyela bona so nangai Nine mi bako ya kochole bebe nangai Mewane zangai teka kansoto ya pamba Lobi na kokundama na kozo na kutulo Na koze la kaka la resurrection au paradis
Oba ninga boyo kae Mokili ezo bongwana Eske bila na biso
All right, you're listening to Ambiance Congo on WRIR, your favorite radio station here in Richmond, Virginia. It's a beautiful day. I hope you've had the windows open and been sharing with your friends. My name is David, a.k.a. DJ Dowdy. I'm here with you every other week. Look for Greybeard on the other black music in this time slot next week, and he'll be joining me in about a little over 10 minutes for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds. That last song was Jonas Balela, guy I've never heard of before. A CD was recommended to me by a friend of mine in the UK. I bought it, and I enjoy it. It's a new CD, 2016, called Offre Spéciale, the song Evangile. Before that, Manda Chant, a CD I enjoy a great deal. New CD from Manda Chant called Je Suis. We heard the song off that one called Nuit des Jours. And before that, Werason and Wenge Musica Maison Mère, the remix of the original Wenge Musica Bese Bege song Cascan from his newest CD, Sans Poteau, came out in 2016 on his own label. Let's go back to about 1985 and play an album. I just love this album. It's called Etumbu by a guy by the name of Clay. We're going to hear the only song off this album I've never played on the show before. It's called Malembe.
Bango, bango, basanga, bakanga mitema, bango Magic. Écoutez-moi ça.
Polipo. We're going to end up with something from the Rumbanella Band. We're going to hear the song called L'Age et l'Amour. Thanks for listening. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence.
Le secret de toute enfance, on connaît sa connaissance. Il arrive un certain moment, c'est à l'âge de 18 ans. On se perd dans la nature quand on découvre les sentiments. Quand sa vie devient étrange, devinez-en pourquoi. Ça a toujours été pour une blonde qui lui tient son langage. L'amour a ses jours le plus beau. Mais je reste avec un flambeau à la ronde, je suis caché. Mais je reste avec un flambeau à la ronde, je suis caché.
Oh mama, oh mama, oh mama. Bleu, 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 bleu. Serpent Cancondé, yeah.
Quand sa vie devient étrange, devinez-en pourquoi. Ça a toujours été pour une blonde qui lui tient son langage. L'amour a ses jours les plus beaux. Mais je reste avec un flambeau à la ronde, je suis caché. Mais je reste avec un flambeau à la ronde, je suis caché.